kiburi for me. Yeah. Ni mzuri, hiyo kiburi ndio inatumanga nisi nini? Nisi take your advantage. Because I start with my standard. Ukiona ujeya bio uko na kiburi, check on your standard. Check on your standard. Because wewe ni kigeugeu. Ukiambiwa pita hii unapita hiyo. Ukiambiwa pita hii unapita. Start with your standard and let your mind and your heart to guide you. Mi uwezi ni abia. Na siku jigaba, I'm not. Siku jigaba, I'm not. Eh? Naongea the fact from the bottom of my heart. Jo kunionyesha how I should stay. With this generation. With this generation. Ukabu kuniambia tipita hii, pita hii. I'm gonna pass that way. I got lost. So I'll be me and I will continue being me. It doesn't matter whether I have or I doesn't have. The best thing I have, good, healthy. Eh?